Brian Beats.
Okubisa, okubisa ndabika, abalala sahagala kumanyo ndarula, ndarula bularuzi,
sweet love.
Njagala obele wano, otule wano, abalala teba kutwala, teba kuchusa, balino busente.
Sweet love.
Holy solo.